the classic. Give me that.
Singing in Mexico.
Give me that.
Singing in Mexico.
Give me that. Mwendo wake ni aste tena hana ukabila. Sina budi ni mfuate. Nimpe penzi za kichina, anyamini ni mpende. Ni mimbio za kiuchina, hatimaye ni mbembe. Swaga zako ni swalala, ila kwako nilisazimia. Ukini pasi talala, hadi kwako mini tatimia. Niamini misi wale wakupende ilu fungwe zipu. Njoo kwangu tawale, sicho cha nikupe kila kitu. Basi cheza kile, ukitaka hata shoku. Njoo cheze inde, kisha tuende nawe hadi soko.
Give me that. Sine ni mezigo.
Give me that.
Sine ni mezigo.
Give me that.
Give me that.